Salbonani, salbonani ba laleli se Studio 7 okhulumayo ngo Revive Dube ohamba neqembu le The Preachers of God elinamadoda awu4 uNkosilathi Mbambo Onwele Ndlovu noMbukani Mleya. Iqembu le The Preachers of God lisungulwe ngonyaka ka 2014 la recorda professionally ngonyaka ka 2015 i-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda sa recorda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawina i-award yes the best gospel ngo-2018. Sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi, yona eyathola ama-awards amabili, yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela. Njengoba sikhuluma nje sibili silungiselela i-album yethu yesi-4 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo mnyaka, sikakamisho ukuthi ukuthi izophuma nini. Ngicela kakhulu i-support kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sivele sigcwele umhlaba wonke. Inamba esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727. Yikho lapho esitholakala khona siyiqembu. Ungasithinta uma ungabe ufuna sizokusebenzela emsebenzini wakho, ngabe ngumcimbi kungaba yini. Siyigospel ekwazi ukuyakaza, asiyile yagospel eborayi. Siyajabulisa kakhulu abantu uma abantu befisa ukubona umsebenzi wethu. Bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje The Preachers of God. Ama-video ezethu akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyonke indawo la esibonakala khona, sijabulisa abantu ngezindawo lezo. Sengivala msakazi wami, bengicela amavoti njalo ebantwini. Sinominethiwe umsakazo okhona ama-awards athi wona amaqhawane entaba awards. Sinominethiwe lapho kwi-best African artist, so sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote. Ngicela ukuthi bangithinde kuleyo number engiyibizileyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani. Ngiyabonga.
I'm not. Yeah.